Never known with the men, my dear. Could you comprehend with your conqueror?
Sashuga.
Yeah.
Records.
It's a boy, CHAKA, the whole nation.
It's a talo, katiri kumapeto, kukwati la manja, kankala kamusango. Wana kukamwa, ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. It's a talo, katiri kumapeto, kukwati la manja, kankala kamusango. Wana kukamwa, ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. Kanini kambepo.
I don't know, it's the end of the world now. Drinking and smoking is only for the child. Ndava paki sanganiano madezi. Siva siva hivi vintu ni maeji. Mwana 10 years but amenya kabozi. Doa siyo kamba vamu itana na nkozi. Alina degree kulingani ya kachusi. Babondi pake maidea ndiyo so say Peggy stop it, yo ni infa. Your life will never go too far. Don't continue with life ya bawoyo. Please my friends, for your life be loyal.
It's a talo katiri kumapeto, kukwati la manja kankala kamusango. Wana kukamwa ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. It's a talo katiri kumapeto, kukwati la manja kankala kamusango. Wana kukamwa ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. Kanini kambepo.
Gati ni ngani ya vikwati, hapa ni maleti maleges. Nika kamba heli ni shina lakwa. Kai mapalens na veve vali involved. Mwana mkaza kashita chema chua. Mambo weka weka imwini ativeti. You don't know what comes next. That's why mamimba ya mabwera munga ni mafluti. Muli mwamba pa no profit. Ni after mwamba tiva na mimbika. Mushe nchani cha mene shishtika. Ine nikamba ba mene ni maona. Unisonte vikumu nga tisizona.
Isi talo katiri kumapeto, kukwati la manja kankala kamusango. Wana kukamwa ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. Isi talo katiri kumapeto, kukwati la manja kankala kamusango. Wana kukamwa ngatini wazesko, awa mwandile kanini kambepo. Kanini kambepo.
Yeah. Shout out to all my uncles, Musho Chichi, Bashtong, Uncle JPN, well known, Mr. Chikwakwa, Musho Mordecai, Maningi Foot, Musho Malu, G, my mother Justina, only God changes the noun.
What that? Mary Sun on the deck.